Ngishekedana ngumo lakhe luthe vetshe nesinqubo sami naye siyanqamelana uthandwa ndim atsho ngomilo kwamagwinya sebakery unkoza ncosithi ndingowakhe yedwa ndivele ncumela ekucaleni atsho ngobuhle ngathi ngunodoli wabelungu shiso uqhafuqhaf nanxe hamba uyaqotha kangqamanga unenyakuthelo lelo van unhlisivam naso ziyavuma ndimamele yena ncosithi ndingumntu wakhe namakhwenkwa secretok ayamkhonkotha ancame ngoba ujola nozimele geqo ndim indoda yakhe qhaqwaba ndimrata kasisuthu uthandwa ndim nangesixhosa ungunono ndimenza blind kwezintwana zimxhomela ngemali yamafa.